Kinachosumbua sana humutima ni mapendo we. Na kisema chochote nafanya kila kitu si tunaendana, chochote anasema anatenda, kwake ni mateka na salenda. Ngakutenda sana siachi sema na kupenda, mwenzangu nisha kuzowea. Shika huku twende huku, ukuti ukuti twende huku, kankusuke mabutu eti naomba kiduchu. Ukuti ukuti twende huku.
Ni mama unapendeza, ara ukinyo kisuko unapendeza, tithari kama autani beza, ara ukinu nataku bembeleza. Ishika huku na tuende huku, ukuti ukuti tuende huku, kankusuke mabutu eti naomba kiduchu. Ukuti ukuti twende huku.
My mamumi, my everything, nisha kufisha pete mapepe tuyache mapenzi. Oh, so count on me. Ooh, oh, one, two, three. Sitaki beki tatu, my baby, she doing it all for me. Oh, na, 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 we. Nikizama na kosa hewa ama penzi ya tanga mimi na kosaje. Nikilewa nitila lila na yuliza mimi eti na kupataje. Come on baby come play my guitar, tukipita vidudu watu wa shangae. I don't want no one else in my arms, mina kupenda you only you on this party.
Shika uku 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 twende uku, ukuti ukuti twende uku, kankusuke mabutu eti naomba kidu.
Ukuti ukuti twende huku.
Aya.